Says we love fun. Aba kulu mi kini so tan benu sami le gangan. Naming is we love and one. Melangava niga bonke oxele gimi gungan. But you join easy and I'm dance. Okay, let us send the location. 345, so sang on the station. Yeah. Pumbelem kukwini go to sweet ufuna ngizomvala kuma mention, yeah. Can't deny your upside to spy on. In the dress with those dandelions. Nisaba na kukuthinta kahle kahle ngisaba le mizwa. Baby ngicela uhambe kancane. Ngicela ungilinde ngizokulandela. Inhliziyo yami hlezi ivaliwe nengidi ngaphandle. Wena ufuna ukuyigwabula. Thanda umuntu uzongijumuka. Abe bebaningi abangishiyile ngisola ngaphandle. Phela lowo mnyanga awusabaleki. Awusabaleki. Lowo mnyanga awusabaleki. Awusabaleki. Wawufula wona awusabaleki. Awusabaleki. Lowo mnyanga awusabaleki. 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 Yazi ukuzwila ubuhlungu khala wedwa ebusuku kodwa usane sibindi sokubala. Kodwa mina baby ngiseyigwala. Bangiqema ingozi ezingekhondwala. Wena ungiphathise kweqanda. Ufuna ukuthambisa ngishaba. Uthando lwami ngalivalela lowo mnyango uma ngavula kuphokhethi angelizongivala. So I pretend like I'm not in the mood baby. If my heart is broken I can only blame me. Looking at your lips I can see it open doors. But I keep my heart closed cause it's too early. Baby you're a sight to spy on. In the dress with those dandelions. I really wanna give you these keys. But I need time baby please. Asambe kancane. Ngicela ungilinde ngizokulande. Inhliziyo yami hlezi ivaliwe nengidi ngaphandle. Wena ufuna ukuyigwabula. Tana muntu uzongijumuka. Abe bebaningi abangishiyile ngisola ngaphandle. Phela lowo mnyanga awusabaleki. Awusabaleki. Lowo mnyanga awusabaleki. Awusabaleki. Wawufula wona awusabaleki. Awusabaleki. Lowo mnyanga awusabaleki. Awusabaleki. Yati ayayaye. Oh, 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 yeah, 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 yeah. Oh, 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 yeah, 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 yeah. Oh, 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 yeah, 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 yeah. Oh, 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 yeah, 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 yeah. Oh,